nitele ni mchave niko nintenda kwa room bizi napigo kwa zoom mteja ni mchape don't worry mali na leto na mchizi na suit wapata baku fatum na fatuma utrek kuchun mchape mteja don't worry mali kosafi na lindo na suku
niko nintenda kwa room bizi napigo kwa zoom mteja ni mchape don't worry mali na leto na mchizi na suit wapata baku fatum na fatuma utrek kuchun mchape mteja don't worry mali kosafi na lindo na suku niko nintenda kwa room bizi napigo kwa zoom mteja ni mchape don't worry mali na leto na mchizi na suit wapata baku fatum na fatuma utrek kuchun mchape mteja don't worry mali kosafi na lindo na suku mali wingia chokiku jubute na jona na cook gram lazime punguk jisaik pata mali ningum mali ya budi ni true plus na jua njango na mshuku ya ukula lunch na kopro mshenzi sometimes wenda na crew that's why nilisikia unanun I don't know if it's false or true but rada kwa keja ni true come mali miusete ni cute au kidai kibag ungeza kiyo italeto na nduth nyele kwa heda maroon haina just sit in your room niko nintenda kwa room bizi napigo kwa zoom mteja ni mchape don't worry mali na leto na mchizi na suit wapata baku fatum na fatuma utrek kuchun mchape mteja don't worry mali kosafi na lindo na suit
niko na mali kwa room Shekal pigia kwa zoom Ande mafino kunja Ninge kwa ndege ni she cartoon Yungiosa napenda kubul Aku kijene na cheza cartoon Ande ni mpigia umaji Dema merogo na dike magun Kani kuosa ni soon Kani kutoko ni noon Bena lichifanya kiful Alizubaka megongwa kirumu Game na ichukua changu Bazenga lideri na sumu Trap life ina dumu Kamu na shuku Check my stats kwa YouTube
Niko nintenda kwa room Bizi na pigo kwa zoom Mteja ni mchape don't worry Mali na leto na mchizi na suku Wapata baku fatum Na fatuma utrek kuchun Mchape mteja don't worry Mali kosafi na lindo na suku
Flash ilificho kwa book Saimi bazenga madosi kwa kaya Farouk Bize mahedi li die Saini maswiti Simu nikona tattoo Yola litoka kwa hacks Mse wanduthi alidae kunirushanga stack Promo nafanya IG Mali ukitaka DM sabu simu ni hi Yeway ha, Mini badman Niliplug tangu class 1 Dena daro niliban 1 Shorties wote wali diamonds Mew plug kwa only fans ha, 9-5 ni drops On the daily mew hepa ops Kasi AG sitokangi mods Fair months nikiban hizi naughty joke
Niko nintenda kwa room Bizi napigo kwa zoom Mteja ni mchape don't worry Mali na leto na mchizi na suit Wapata baku fatum Na fatuma utrek kuchun Mchape mteja don't worry Mali kosafi na lindo na suku
Niko nintenda kwa room Bizi napigo kwa zoom Mteja ni mchape don't worry Mali na leto na mchizi na suku Wapata baku fatum Na fatuma utrek kuchun Mchape mteja don't worry Mali kosafi na lindo na suku